Iyi ni Radyo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mudusange no ku rubuga rwacu wa eshatu radio yacu vo.com. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nangiye kubasuhuza nshuti muteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika, mbahikaze mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi. Itaiwacu Bruce wamenyekanye cyane nka Bruce Melody mu ruhando rw'abahanzi mu Rwanda, asanzwe azwi cyane mu kuririmba indirimbo zikunzwe mu Rwanda. Ni umwe mu bahanzi begukanye ibikombe bitandukanye mu marushanwa anyuranye y'abahanzi tutari burondore hano. Aherutse gutangiza ku mugaragaro umuyoboro mushya wa televiziyo mu Rwanda, akaba ari mu rwego twamubatumiriye hano ku Ijwi rya Amerika ngo tuganire kuri iyo nsanganyamatsiko. Bwana Itaiwacu Bruce, ikaza mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika. Niba rero ubinyemereye, ndakomeza nkwite Bruce Melody kugira ngo ntaza kubihiriza abafana bawe muri muzika. Ariko ndumva ahantu uri hasa naho hari agasaku, sinzi uko turi bubigenze ngo tugakuremo.
Aho dushobora kuba ari network, ndahantu hatuje, ndahantu nsa n'ubyenyine kabisa.
Ubu noneho ndumva bitangiye gukunda. Reka rero dutangire ikiganiro ngushimira yuko wemeye ubutumire bwacu hano ku Ijwi rya Amerika, ukemera kuza muri iki kiganiro. Ubusanzwe uzwi nk'umuhanzi ukora indirimbo, ariko ukaba uherutse gutangiza televiziyo nshya aho ngaho mu Rwanda. Icyo gitekerezo cyaje gite, wabitekereje gute?
Ubusanzwe umuziki n'itangazamakuru bifite aho bihurira, kuko aho amakuru anyura ni naho indirimbo zinyura ku bwinshi. Ntabwo navuga ko ari igitekerezo nagize guhera nkiri muto, ni igitekerezo cyaje maze gukura no kumva hari ibindi nshobora kugerageza gukora. Rero ni nabiganirijeho umufatanyabikorwa wanjye ubona kwita manager ureberera inyungu zanjye. Ntabwo igitekerezo nari mfite cy'uko numva mu minsi yazaza twazakora igitangazamakuru ariko kigaragaza amashusho, arambwira ati igitekerezo cyiza, mfasha kubinshyigikiramo kugeza ubwo byagiye mu bikorwa.
Mumaze igihe ngira ngo kigera ku mwaka muri mwigerageza kugeza ejo bundi ubwo mwatangaje ku mugaragaro ko umuyoboro wa televiziyo utangiye. Muri icyo gihe cy'umwaka mumaze kubona iki muri iryo gerageza ry'umuyoboro wanyu wa televiziyo?
Byari akazi katoroshye, byatwaye imbaraga nyinshi. Impamvu nyine byatwaye n'igihe kingana gutyo kinini kuri urwo rwego ni uko atari ibintu byari byoroshye byo guhita umuntu akora ku buryo bworoshye. Icyo rero tumaze kubona ni uko ari ibintu bishoboka, ndetse na televiziyo yageze ku murongo. N'ibiganiro bimwe byaratangiye, ariko imaze ukwezi nta kiganiro na kimwe kiratangira, tukirimo kwegeranya ibisabwa byose. Rero ni ibintu bishoboka kandi nashishikariza n'abandi bumva bafite izo nzozi kuzishyira mu bikorwa.
Turaza kugaruka mu kanya, turaza kugaruka kuri icyo cy'uburyo bishoboka cyangwa se uburyo ihiganwa cyangwa irushanwa rimeze. Ntabwo ndi bubyite ihangana ihiganwa rimeze aho ngaho mu Rwanda, mu ruhando rwo gucuruza ibitangazamakuru by'amajwi y'amashusho cyangwa ibyandika. Ariko ndagira ngo nkubaze, iyo televiziyo izabiriho biganiro bimeze gute? Na makuru, no muziki, ni iyobokamana, ni ibihe biganiro?
Twibanze nkuko nkora indirimbo zikundwa n'abantu bose, ni televiziyo y'abantu bose, ariko cyane cyane urubyiruko, kuko n'ubundi nibo nari nsanzwe mbamo cyane, nibo nzi. Turashaka gukora ibyerekeranye n'imyidagaduro, ariko nanone bifite aho bihurira n'ubuzima bwa buri munsi busanzwe, ndetse ku buryo udukurikira ashobora kugira ibyo yigiramo.
Bishatse kuvuga ko ari umwihariko w'umwidagaduro gusa, nta makuru, nta biganiro tuvuge wenda nko kuri politike cyangwa ku bukungu, ibintu nk'ibyo?
Ni ukuvuga twebwe turi gufokasinga cyane cyangwa se kwibanda cyane ku bantu bazwi. Uru kuvuga uwo tuzasanga azwi akora politike tuzamuganiriza, uwo mbega turashaka kwibanda ku bantu bazwi bakurikiranwa cyane cyane n'urubyiruko. Nimvuga imyidagaduro, uraza gusanga hari abantu bafite amazina akomeye bari muri politike, urasanga hari abantu bafite amazina azwi bari muri muzike, muri sinema, muri football. Ibifite aho byose bihurira no kumenyekana, ariko cyane cyane ibijyanye n'imyidagaduro.
None se ko mbona nkaho ngaho iwacu mu Rwanda akenshi urubyiruko rukunze gukurikirana abongabo wavugaga atari abo mu gihugu, ugasanga barakurikirana nk'abo ku mugabane wa Amerika n'Uburayi cyane cyane, muzabakura he?
Subiramo neza.
Waruvuze uti tuzibanda ku bantu bazwi cyane bakunzwe mu rubyiruko, cyane cyane baba abanyapolitike cyangwa se abo ku nzego z'imyidagaduro. Nkabona rero akenshi usanga nko ku ma Instagram y'urubyiruko hariho abantu bo hanze batari abo mu Rwanda cyane, ugasanga wenda umuntu arakurikira nk'aba Jay-Z, nk'aba Kim Kardashian n'urugero nk'abande. Nkabo muzabakurehe mu biganiro ko bitoroshye kubabona?
Ariko na hano dufite gafite in Rwanda bire byose mu Rwanda, kwamamaza cyangwa se kugaragaza ibyakorewe mu Rwanda mbere y'ibindi. Rero hano dufite ibyamamare, nibaza ko binahagije. Abo bandi baza nyine byashobotse byadukunda
kuby'iwacu mu Rwanda, duteze imbere nabo bari basanzwe bazwi haba mu rwego rwa politiki, haba mu rwego rw'ubukungu cyangwa mu rw'imyidagaduro.
Mbese banyumvise neza, ntibivuze ko nabo banyamahanga tutakorana nabo, ariko ntago bisaba ko tubishyiramo imbaraga nyinshi cyane. Turi gukorana n'abanyarwanda benshi, tunashishikariza urwo rubyiruko rwacu cyangwa se abo banyarwanda bagenzi bacu gukurikirana n'ibyo babo mbere yuko bakurikirana iby'ahandi.
No kuvuga rero ko noneho n'amakuru muzajya muyakora, nubwo ari televiziyo y'imyidagaduro, ariko ntihazaburamo n'amakuru y'imyidagaduro cyangwa nasanzwe y'ibibera mu Rwanda?
Yego, amakuru cyane cyane y'imyidagaduro.
Nuko dusubiye rero ku bijyanye n'uruhando rw'ibitangazamakuru mu Rwanda. Ngira ngo televiziyo yawe ni ya 15 na 16
15.
Kuba winjiye mu ruhando rw'isoko ringana gutyo, ubona bimeze gute? Ubona bigenda muri iki gihe umaze? Urabona amaherezo uzabivamo ukikomereza muziki? Isoko iheganwa rihagaze rite ku isoko ry'u Rwanda?
Icyo nabivugaho cya mbere ni uko buri soko cyangwa se buri televiziyo hano ifite ibyo ikora baba bafite ibyo bashyize imbere ko ari byo bazakora kurusha ibindi. Natwe rero twazanye umwihariko wacu usa nkaho utaruhari, ntabwo hari ibindi bitangazamakuru byibanza kuri entertainment cyangwa imyidagaduro gusa ubone ari cyo bashyiramo imbaraga cyane. Abenshi mbona bakora byose hamwe, bakora uko bashoboye bagashyiramo content zose, ariko twebwe by'umwihariko ibyacu n'imyidagaduro. Nibaza ko kuri mwaruvuze ngo irushanwa, ntago nibaza ko twe turagera mu irushanwa, kuko ntago hari abandi bakora nk'ibyo dukora, abandi bafite ukundi bakora ibyabo. Hanyuma ku bijyanye n'ukuntu isoko rihagaze, abaturage bakunda kureba amateleviziyo, barayakurikirana yose ahari, ku buryo nibaza ko barabyumva barabireba. Abantu bafite interinete biroroshye kubamenyesha ko ikiganiro runaka kiri bube amasaha ya n'aya, bimeze neza. Ku bijyanye n'isoko n'ukuntu bigenda, nyine mbona ari business napfa kuvamo gutyo, itanduza gukora ibyo nari nsanzwe nkora, ariko nayo igakomeza ikagenda.
Blues Melody, winjiye muri televiziyo mu gihe kigoranye, kubera ko ndavuga ko ari igihe kigoranye kuko isi yose yabaye abanyamakuru, umuntu agira gutya yabona akantu akakohereza ku mbuga nkoranyambaga, undi akabarafotoye kohereza, ku buryo amashusho, amafoto bisigaye bikwirakwira ku buryo bworoshye cyane muri iki gihe. Nkibaza nti urebye uburyo cyane cyane imbuga nkoranyambaga zitabiriwe mu Rwanda, nta mpungenge ufite ko imbuga nkoranyambaga zishobora kugutwara umubare w'abantu bagakunze televiziyo yawe? Cyangwa nkibajije mu bundi buryo, nizihe ngamba ufite zo kugira ngo uhangane n'imbuga nkoranyambaga murwanira abakiriya, niko nabyita?
Oya, njyewe ntabwo mbibona ntyo, kuko imbuga nkoranyambaga na televiziyo ubwazo ibizikeneye. Icyo igitangazamakuru gikora ni ugukusanya amakuru yagiye aturuka hirya no hino, kikayatangira igihe icyarimwe ku muntu uri ahantu hamwe. Rero social media abantu bose barazikoresha, ariko inkuru zose ntibarara bazibona. Icyo televiziyo rero bimaze ni uko ikusanya amakuru yose, amavideo yose yagiye acicikana cyangwa se ibyo umuntu yumvishe amahushuka, ukabishyira hamwe bigahinduka ikintu kimwe, noneho bikagera kubo bigenewe ari amakuru yuzuye. Rero imbuga nkoranyambaga njyewe nzibona ahubwo mo opportunity yo kwamamaza cyangwa se kugaragaza ko hari ibindi bikorwa noneho bihari. Ariko sinibaza ko abantu bose nubwo babaye abanyamakuru, ntabwo ari abanyamakuru b'abanyamwuga. Nabona inkuru arabona imwe, uriya abona indi, kandi ntago abafollowers bose b'abanyarwanda bahita babibonera icyarimwe. Rero akazi kacu ni uguhuza aya makuru yose bakeneye tukayabahereza, barayakeneye. Ikindi abantu bose ntabwo bafite internet, hari abantu bandi basigara usanga badafite internet.
Yego.
Ikindi nakubaza, nagusubiza nk'ukubaza, n'ubundi igihe kiragera, wenda urugero habaye umupira ugasanga uburyo amaresulta ari bugaragare online, buri muntu ashobora kujya akabibona, ariko abantu baracyicara imbere ya televiziyo bakareba umupira. Ni muri ubwo buryo nyine social media ni inyunganizi kuri televiziyo, yewe niko mbibona.
Yego, turacyari rero kuri icyo cy'abanyamakuru. Urebye ku isoko ryo mu Rwanda, ukurikije uko wari wagennye televiziyo yawe, urabona ufite abanyamakuru bagushimishije bashobora gukora ibyo wifuza gukora bijyanye n'imyidagaduro?
Gahoro gahoro, ukiri umushyitsi gutangira, abahari gukorana neza, kandi ndabona intego yacu tuzayigeraho. Bitavuze ko twarangije kuba nabo twari dukeneye, turacyakeneye n'abandi uko iminsi iragenda iza, kandi hari abantu benshi babyize badafite imirimo hano hanze, turi gushakamo rero abadufasha gukora inzozi zacu bakazigira impamo.
Ku murongo wa telefoni hari abantu batatu bategereje, hari Celeste, Butera, Isabel na Pascal. Ndagira ngo mbasabe bampe akanya gato banyihanganire bagume ku murongo, mbanze nkubaze akabazo kamwe gusa kajyanye na mikoro. Ibyo bintu byose bisaba mikoro. Urebye yaba abanyamakuru yaba ibyuma ukoresha yaba kwishyura iminara yaba ibyo bintu byose n'amafaranga sindi bukubaze ko yafite cyangwa kufite umutera nkunga ahubwo ndakubaza isoko ryo mu Rwanda ukuri bona ubona rishobora kugusubiza ayo utanga ndetse ukaba wanakuramo urwo nguko
ndabisubiza mu magambo make birashoboka birashoboka kuko nkuko wabivuze hano hari amateleviziyo twasanze 14 zikora zitarafunga ikigaragaza ko hari inyungu birimo nuko izo ngizo zikora ibyo zitigeze zifunga imiryango bivuze ngo hari inyungu iva muri ibyo bintu ikindi abantu nkorana nabo ikipesi dukorana kuri televiziyo yacu n'abantu nizeye ko bashaka gushyiramo imbaraga bagakora ikinyamwuga kandi ibintu bituma urebye adashaka gukuraho
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda umutumirwa wacu uyu munsi ni Bruce Melody umuhanzi umucuranzi umunyarwanda ariko tukaba tuvugana noneho nka rwiyemeza mirimo umaze gushinga televiziyo nshya mu Rwanda Bruce Melody rero nkuko ubizi ikiganiro muri sanga ntabwo ari cyacu twembi uraza kunyemerera tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'Ijwi rya Amerika twumve icyo bashaka kutwunganiraho cyangwa kutubaza duhere kuri Celeste ikaze mu kiganiro muri sanga reka tufate Pascal Celeste ndabona atabonetse Pascal ikaze mu kiganiro muri sanga
ego murakoze
urahagana he Pascal
ndi mu Burundi
ngaho komeza ni kibazo ni nyunganize
ese no tangura mbanza gushima kuri cyo gikorwa Melody yakoze ego ni ibintu byiza cyane kuko ana abanyamuziki haba mu Rwanda cyangwa ngaho mu Burundi wanashima no mu karere bari bakwiye kwigira kuri abo baba ariko baratera intambwe alo
komeza
kuko urabona nko muri Tanzania uyu Diamond rana gafite WhatsApp radio na WhatsApp TV Melody nawe naje muri abo bandi akore aje imbere gusa sinzi ko mu moma tukavugana gato
arakumva
yego ndakumva
ah Melody
yes
ah Melody
mukomere Pascal
ah mu Burundi turakwemera Melody
murakoze cyane
hama ya felicitaje kabisa ni byiza cyane
murakoze
gusa nk'intererano no guterera woraba mu ba journaliste ubu ubyirukoreshe kuko hanze hari abantu bafite experience mu bintu bya social media televiziyo y'iki ugakoresha abantu babishoboye batazoza kuguhombya ahubwo bazoza kugufasha gutera imbere ko mutawesitere n'amandi benshi
yego
ego amije mwari kumara kuvuga cha social media numva iyo kugira ifashe aya mateleviziyo ama radio komta ugatanga bose bakubatera imbere atagusigara inyuma sino novuga yuko yoba ihari kugira isamaje cyane ikoreshe nabi oya abo twagiye kugikoresha neza mukaza muratwibuka abantu bo kuri za Facebook mudushaka ko tugide nkuko za WhatsApp zibigira ama ibintu bitagenda neza
Pascal urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byiza utwerereye.
Ego murakoze ibyiganeye.
Ego. Bruce Melody rero wabyumvise ko Burundi bati komereza aho ngaho ni inama bakugiriye wazumvise.
Nazumvise.
Ye reka dutambuke tujye kuri Celeste bambwiye ko abonetse ku murongo wa telefone. Celeste ikaze mu kiganiro muri sanga.
Namwe ndabashimiye ku Ijwi rya Amerika mutwakiriye.
Ye komera cyane uherereye he muvandi?
Ndikwamagana mu karere ka Rwamagana mu Rwanda.
Ye nuko rero uti ni igitekerezo cyangwa ni ikibazo?
Ni igitekerezo. Prince Melody mbanje kumukira. Alo?
Komeza.
Ni ndamushimira rwose kuba intambwe yateye yo gushinga ya televiziyo ariko nari nibazaga namubazaga niba umurongo ngenderwaho ni za politiki n'imikino gusa izibandaho cyangwa zabivanga byose
yari yabivuze ariko nubwo ntari bumusubirize reka mureke akwisubirize
eh ege mbona hano mu Rwanda bagenda rimwe na rimwe kigeze kujya tubona kiziro yo tuza kumva yafunze nubwo nabavuze ati ndi mu irushanwa ariko nkeka ko yaba ari igitekerezo cyiza aramutse akomeje nta yabi yarabyizeho neza ku buryo bitazatugendera ngo kareya TV twarabikundaga tuza kuyibura nawe ndi twizere ko tuzamubura ahubwo twashima ko yakomeza akagira ingufu hanyuma icyo namubazaga ni ukumu ntabwo nzi neza umurongo akoreraho sinzi niba mu Rwanda hose yumvikana yaza kutubwira nkanjye rero rimwe na rimwe nshima ku ijwi rya Amerika mwa mwaduhuje n'abahanzi mukanabatuzanira ndabashimira ko mwari mwashoboye kuduhuza nanone muduhuje na Melody n'ubundi mwari mugeze kuduhuza ni n'umuti mu nganzo
urako komeza
mwaduhuje n'umuti mu nganzo biradufasha none niba nawe duteye intege nkange rero namwibarizaga ku giti cyanjye hari icyo yafasha umuntu ubu ushobora gutaguza mu bijyanye n'umuziki mu nganzo y'ibindi bishoboka
Blues Melody ndamwemera mu Kinyarwanda ndizera ko iyo vocabulary isobanukiwe yo gutaguza ubundi gutaguza ni umuntu ukiga gutambuka ngira ngo yee urakoze cyane Celestine reka mpumwanya Blues Melody agusubize
murakoze nange
umunsi mwiza aho ngahirwa amagana komeza Blues Melody
reka mpere ku kibazo cy'icya mbere nk'uko nari nabisobanuye ni televiziyo y'abantu bose muri rusange bashobora kumva imyidagaduro yaba iyo mu karere n'iyo mu Rwanda cyane cyane twibanda ku bijyanye n'imyidagaduro hanyuma cya kabiri cyari ifunga rya Royo ntabwo nabigiyemo mpubuse namenye neza ikibazo Royo yagize nubwo atari byo turiho cyangwa ari byo ngiye kuvugaho ku buryo nyine iyo wize ku kintu kikubera isomo iyo ubonye aho byapfiriye wandika ahantu ukavuga uti ahangaha nzahirinda hanyuma ku bijyanye no gufasha abahanzi mfite mu mishinga mfite ikurikiyeho hari abahanzi bamwe namaze gufata ubu barahari ni abahanzi batatu tugiye gutangira gukorana ku bijyanye no kubafasha nyine naratoranyije mfata abo nabonye bafite impano kurusha abandi muba nagiye mbona abo nibo tugiye gutangirana kugeza amagingo ye
urakoze cyane Bruce Melody gusubiza ibyo bibazo mu buryo burashe kandi bwihuse reka twakire na Butera Isabel ikaze mu kiganiro muri sanga
yego murakoze cyane
urahagana hehe
ni Kigali
amakuru iki mu murwa mukuru aho ngaho iwacu
murwa mukuru ni amahoro
ye nuko rero uti ni igitekerezo cyangwa ni ikibazo ushaka kubaza Bruce Melody
ni igitekerezo nari mfite ariko byinshi nasubijwe nagiye nkomeza gutega amatwi gusa Bruce Melody nakomereza aho ngaho kuraje
yego
murakoze cyane Isabel
akoze
ye ne niba ari ibyo rero nta kindi wongeraho turagushimira ko wakomeje gutega amatwi radio y'ijwi rya Amerika niyo kuraje uduteye nabo barimo kutubwira amadolari nabo turabashimiye Bruce Melody reka reka dukomereze ku ubyo mumaze kugeraho ubu ngubu mu gihe gito mumaze mukora umuntu akubajije ati icyo umaze kugeraho ntabwo mvuga mu rwego rw'amafaranga ariko ibintu tuvuge watangiye utazi ariko kubera ko watinyutse ugatangira ubu ngubu kabumaze kubimenya kubona uko bigenda wasubiza ute icyo kibazo
ikintu cya mbere nungukiye muri kano kazi ko kuba umuhanzi ni abantu burya ubutunzi bwa mbere ni abantu nungutse abantu nunguka ingira ijwi rinini ryagutse rishobora kuvuga rikumvikana ikindi no mu buryo bw'imikurire n'imitekerereze bwihuse, kuko iyo uri umuhanzi ubutekerereza abazumva ibyo uri guhanga. Iyo ubishyize hanze bimwe barabikunda, iyo babikunze biba bigaragara ko watekereje neza. Rero ni hari n'ubutumwa nshaka kugenera ababyeyi bafite abana, cyane cyane hano hafi mu Rwanda n'i Burundi, ndibaza ko ari nabo bari kutwumva neza. Hari igihe umwana afite impano, iyo mpano ikaba yabyara umusaruro kandi munini, ikaba yavana umuryango hano ikawushyira aha, ariko ugasanga iyo mpano ipfukiranwe kuko batekereza ko atari ibintu byiza. Urabona ama social media yaraje, agakosa gato karaba kakagera ahantu hose, ariko si bibi gusa kuko hari n'umusaruro bibyara. Iyo mubona turi mu bitaramo kuriya biba ari akazi, ntago ari ubufasha. Niba ufite umwana koko ukumva afite impano, mufashe kuyibyaza umusaruro cyangwa se kuyagura, kuko njyewe ntago byigeze binkundira. Mu rugo ntibigeze bakunda ko ndirimba, ariko aho byaje guciramo buri wese yabonye imbaraga zo guhinduka umuhanzi. Navuga ko rero nshimira Imana kubingejeje hano, nkiri gukora indirimbo zikumvikana abantu bakazikunda. Maze kugira album ebyiri, nkaba ndi gukora kuri album ya gatatu. Nagiye nitabira ibitaramo bigiye bikomeye, ababikurikirana wenda bajya babibona, ndumva ari byo nagezeho.
Ye aho ngaho naho turaza kuhagaruka, kubera ko nituva ku bya televiziyo buriya ntekereza ko abaduteze amatwi ari benshi baryoherwa n'ibihangano byawe, ntabwo twagenda tutabivuzeho. Ariko nyemerera nakire Alfred ku murongo wa telefone, ikaza mu kiganiro muri Sanga.
Yego, murakoze cyane.
Amakuru Alfred.
Amakuru n'ameza, ndi Burundi ku mugwa mukuru wa politika igitega.
Aha. Nuko rero turi kumwe na Bruce Melody, urashaka kumuha igitekerezo cyangwa urashaka kumubaza?
Bon, ibitekerezo nari mfite byinshi babyishyira, ariko nashaka kubaza akabazo.
Yego
Bruce Melody, turumva ko kandi turamenyereye, usanze usohora indirimbo zari zikunzwe kandi zari dusanze tuzi nyinshi, ariko tuzi neza ko wari usanze ufise n'abandi bahanzi musanze muri kumwe, novuga musangiye umwuga. Ariko ndibaza, ese kuba mutangiye televiziyo, ese muzaba muguma muhanga indirimbo cyangwa ibyoce bihagarara? Mbega nibyahagarara, mbega ntazogera igihe mukibagira uwo mwuga wo kuririmba? Yego, ikibazo cyane cyari icyo. Murakoze cyane.
Urakoze cyane Alfred. Reka Bruce Melody agusubize.
Urakoze cyane. Cyabaje ikibazo cyiza. Ntago televiziyo ibanza imbere y'umuziki. Business yanjye ibanza yitwa musique, ni ukuririmba kuko ari nabyo nshoboye kurusha gukora televiziyo, ni nabyo nkora bitansabye ikipe nini n'umwanya munini. Rero kuririmba ntabwo bishobora guhagarara, kuko n'ubundi ibi byose byavuye mu kuririmba, gahunda ikomeje. Ubwo ibi ngibi biri kujya ku murongo, indirimbo zanjye zo zirakomeza zisohoke. Ibi ni ibintu bizagira ababishinzwe n'ababikurikirana. Ntagara ahantu nzajya ngo mbe nibagirwe icyankuye aho navuye.
Ye, uvuze neza aho ngaho, Bruce Melody, kuko nanjye ndakukubaza, buriya ibintu by'itangazamakuru cyangwa se igitangazamakuru gikenera kugikurikirana kugira ngo ni nk'umugikora nk'umutima ntigihagarara. Nanjye nibazaga niba izo ngufu zo gukora televiziyo zidashobora kugira icyo zigabanya ku buvanganzo bwawe cyangwa ku ngufu washyiraga mu muziki.
Oya, ntago byakunda, ntibishoboka. Iyi ni televiziyo nakoze mfatanyije, ni nk'uko nabivuze kare, na manager wanjye cyangwa se ureberera inyungu zanjye, akaba we yarigeze kubikoramo n'ubundi mbere y'uko dutangira gukorana. Rero niwe uri based cyane kuri televiziyo, byo nuko nkaguma muri studio. Ntabwo nshobora kureka kuririmba, ntabwo byanankundira, ntabwo bishoboka. Nta nubwo nshobora kugabanya imbaraga mbishyiramo, kuko ni passion, ni ibintu nkunda, nabigizemo uruhare, ni ibintu nkora ntabitekerejeho.
N'urwijyane.
Ntabwo navuga ko rero hari ikintu gishobora kuza kikankura mu kuririmba nkagira ikindi mu mwanya munini kurusha kuririmba kuko na bino byose niyo ndi muri ako kazi kose mba ndi kuririmba
ni byiza
ubwo nibaza ko ari umwanya mwiza wo kubona inspiration cyangwa kugira ibindi bintu mbona byo kuririmbaho
yego ubwo abafana bawe muri muzika barumva yuko muzika ari impano karemano yawe televiziyo ntacyo izayihungabanyaho Stanislas ikaze mu kiganiro muri sanga
mukomere mukomere cyane Geoffrey Mutagoma
ramba ramba muvandi urahagana he
ndakomeye cyane ubwo ni umukunzi w'isi rya Amerika Stanislas karahanyuze ndi iburega iruhindo mu majyaruguru ikigali mu Rwanda
amakuru kiyo muri ruhinda aho ngaho
amakuru ni meza cyane ubu ngubu turimo turabiba amasaka
yego
nta kibazo mbese muri rusange
indirimbo za Bruce Melody se zibageraho
ko mwadusumire umusumirwa nk'uwo nguwo dukunda w'umuhanzi wacu w'umunyarwanda
yego
ikibazo cya mbere nashaka kuba namubaza ese n'ugaba arubatse afite umugore n'abana ikindi cya kabiri namubaza ese abazajya bakora kuri iyo televiziyo bazajya bahembwa nandi n'uzajya bahemba murakoze cyane turabakunda ibyo bya Amerika
ariko se Stanislas we ubwo ko twari turi muri televiziyo none ukabuzanya abagore n'abana ibyo bintu urumva ari ibinyarwanda koko
hari nk'abakiri kumwumva bashaka kuvuga ati ni umusore ese ni umupfa
kari iruhande rwawe kari kamukubajije
barahari benshi cyane bamukunda rwose
reka mureke ubwo Blues Melody icyo ni ikibazo ushobora gusubiza cyangwa ukifata uburenganzira n'ubwawe dushobora gukomeza
oya ntago nakwifata kuko nta kimwaro biteye yego ndi umupapa mfite abana babiri
ubwo wabyumvise rero Stanislas abo bakobwa ni ugukura ya maso nta kundi
hanyuma icyo yarabashije kubazajya bahemba abakozi bo kuri televiziyo igira ni kampani ntago ari Bruce Melody iyo kampani nizagemba abakozi
urakoze cyane reka twakire na Novas ikaze mu kiganiro muri sanga
yego murakoze
amakuru
amakuru ni meza kabe
urahagana hehe ko numva hari utuntu turimo kukunganira
yemerere ikigare hano bita ku Gisozi
amakuru yo ku Gisozi aho
amakuru turaho turashima kabe
nuko rero uti hari icyo ushaka kubaza cyangwa gutwerera mutumirwa wacu uyu munsi Bruce Melody
ese nashaka kumubaza ese arebye kuva gitangira umuziki akageza n'iki gihe nike bwa mbere yakoze akabona ko kimubabaza cyane bya hatari akambwira n'ukuntu ubwo nicyo yakoze ubu kikamushimisha akabona ikiko ari box ko gikoze neza
uretse kugenda icyo yakoze ushaka kuvuga ni mu ndirimbo se cyangwa mu buzima busanzwe
mu by'akazi mu ndirimbo ahagiye yahuye nk'ingorane intambamyi nyine akakora nk'umuziki akabona n'ugeze neza yombira rero intambamyi yahuye nazo n'imbere bere bikanamubaza cyane nicyo ushaka kumubaza
n'ibyamushimishije
n'ibyamushimishije kugeza ubu ko yamamaye nyine
urakoze Novas
hari ikindi ikindi namubaza se ko mbona urubyiruko rukunda umuziki cyane cyane nk'abakobwa ese nk'umuhanzi arashaka gutungwa n'umugore umwe bikakunda nicyo nashaka kumubaza
Okay, Novas, urakoze cyane ugira umunsi mwiza reka tumuhe umwanya gusubiza. Reka tumuhe umwanya gusubiza.
Ikibazo cya mbere ni byinshi byagiye bimbangamira nk'uko yarabibashije. Wenda navugamo kimwe muri byo ni uko umuntu wa mbere wanyishyuriye muri studio ubu nta wugihari kugira ngo mbashe kumushimira yari umuhanzi waririmbaga muri KGB yaje kwitaba Imana yitwaga Henry. Ndi icyo cyankoze ku mutima cyane yamfashije ntaho mfite nikora ariko nyine igiye biciriyemo wenda igiye abantu bamaze kumenya sinamubona ngo mushimire naho ibyanshimishije byo ntibigira urugero natwaye ibikombe byinshi naririmbye mu bihugu bigiye bitandukanye ariko buri kintu gishimisha umuhanzi ni ukuririmba indirimbo yagera hanze ikakirwa neza mu matwi y'abantu watera ukaba no kwikiriza
yego birumvikana kandi pole cyane kuri uwo muntu wagufashije kuzamuka igihe cyagera ugeza aho ugera bamushaka ntumubone gusa nakubwira nti uko biri kose kuba ukimuzirikana nabyo ubwabyo birahagije kandi bajya batubwira ko abantu batakiriho ngo baba babona ibibera ku isi buriya ntekereza ko ashobora kubabona uko mu mutima wawe bihagaze
Imana ishimwe
ye reka twakire Gatete
mabumba
komera Gatete we
mukomere na ya mpuzo Bruce Melody
arakumva
ikiwaza na ya mwaze nge nakurikiranye umuziki we kuva kera gitangira ikiwaza na ya mwaze nk'icy'amatsiko kubera hari umugabo batangiranye umuziki bita Madide Blas wari bameze nk'abavandimwe nk'abantu bakorana mbese nk'abantu bahorana ariko nyuma numva ngo bagiranye ikibazo ese haba hari uburyo nibura baba bifuza kugikemura bakongera bagakorana nk'uko bakoranaga mbere kuko kolaborasiyo yabo yaradushimishaga icya kibazo cya mbere ikindi na ya mubaze ni ikijyanye na televiziyo hari ikintu kiza kibaho nko mu bahanzi b'iwacu ugasanga yenda nk'umuhanzi yitiyemo ikintu ariko atariyo ese nagira ngo adusobanure nka pasaporo yaba afite kuri iyo televiziyo kandi turamushimira igitekerezo kiza yakoze cyane mu watwumva yuko nk'u Rwanda natwe twagira natwe umuhanzi ukomeye w'icyitegererezo nk'uko Tanzania bafite Diamond n'andi bakagenda abandi ku buryo nibura hari n'igihe nkaratwe twaranze urimo kureba nka televiziyo zikomeye nk'umuntu akakubaza sese umuhanzi wanyu ukomeye n'ubu ukavuga uti ni Bruce Melody sino kuko nta ndirimbo yanjye mbona kuri presse itambuka imeze do kugira ngo tumubwire rwose akomereze kandi ibikorwa akora biradushimisha
ye urakoze cyane Gatete ubwo mukanya ndamuha ijambo asubize ibibazo bamubazaga gusa nagira ngo nsabe abadutelefona muri aka kanya bagerageze kwibanda ku nsanganyamatsiko turiho kugira ngo tutaza gusa n'abatana Blues Melody umwanya ni wawe asubiza Gatete
bindi ku cyama Jide Black ari kuvuga Jide Black turi muri studio hari indirimbo turi gukora kutumvikana gato kwabayeho gusa nk'uko yarangiye hanyuma ikindi yarabajije ni kuri televiziyo ntabwo navuga porcentage ntabwo nakinjira muri business cyane kuko ntakunda no kuvuga amafaranga kuri radiyo cyangwa mu itangazamakuru ubwo nihangana ategereze wenda azagenda amenya kuri nyuma
urakoze cyane twakire Joseph
amahoro amahoro Jeffrey
komera Joseph we
yego
muratangaza icyaho mu majyepfo
ndabona turaho dukomeye agacyuka arimo karaboneka
nuko Imana y'u Rwanda ishimwe
sawa ndamukiriza uwo mutumire Bruce Melody
arakumva
nakantu nashaka kuvuga gatoya ariko n'akabazo barya baca umugani ngo ujya gutera uburezi arabwibanza
yego
nagira ngo kuri icyo gitekerezo yagize cyo gushinga iyo televiziyo hazabeho umwanya rwose munini wo kuzajya tukurikirana izo ndirimbo ziwe kuko bamwe muri twe ziraturyohera
komeza Joseph we komeza rwose
nkaba najya ngo umubaze akabazo gateye gatya ese agira igitekerezo cyo gushinga iyo televiziyo nta kantu kaba kara mubabaje wenda kugira ngo ayishinge bitewe n'uko wenda yaba yarashatse kujya atambutsa ibi bihangano bye kuri ayo yandi ma televiziyo hanyuma bikamugora bikamutera umujinya wo kugira icyo gitekerezo cyo gushingi.
Aha.
Aha, sawa rero murakoze mugira ibihe byiza.
Urakoze Joseph we, ugire umunsi mwiza aho ngaho kukamunye.
Eh, sawa twese hamwe.
Bruce Melody, hari ahantu wagiye baragukumira bigutera umujinya wo
yarukuriye n'umujinya ni ukuvuga ni igitekerezo nk'ukuntu umuntu ashobora gutekereza ati wenda ubwo ucuruza inyama washyira hano n'umuceri bikajya bigendana, ariko hari n'inyungu ibivamo. Nta hantu na hamwe nigeze njyana ibihangano byanjye ngo babikumire cyangwa ngo bange kubicuranga. Ni mu buryo bwo gukora, ni mu buryo bwo kwagura nyine imikorere no gushaka amaramuko.
Iye, urakoze cyane. Hari umuntu hano ufite izina ridasanzwe utwandikiye kuri Facebook witwa Batterie Faible. Sinzi ariko reka tumuhe ijambo ikaze mu kiganiro muri sanga.
Iriwe mwiriwe ni Batterie Faible uko mubivuze.
Ariko se iryo zina ko numva ridasanzwe muvandi.
Ni mu Rwanda nta wundi nyine yitwa gutyo.
Ehe, ahagana he mu Rwanda? Mu Rwanda niho aba ama bateri se
ni mu karere ka Ruhango.
Yego ye.
Aho niho mbanje kumushimira Bruce Melody. Ariko nkaba mfite ibibazo bibiri.
Komeza.
Iyo televiziyo yitwa ngo iki? Ikindi kibazo nanone ko tuzi ko amatelevizi amesha akunda gukora muri Kigali yatubwira nk'akarere kuko tuzi Nyarugenge na Gasabo na Kicukiro adusobanurira wenda nko mu karere zabikoreramo nuko yitwa.
Ariko se wazicara iwawe ukagura ntuza televizeri ukayireba utiriwe ariko ntabwo mubuza kugusubiza ndimo ndaganira.
Arabadukoreye nta kibazo ni Batterie Faible nta kibazo.
Ngaho komeza, ariko iryo zina rero ndumva ridasanzwe. Umunsi mwiza Batterie Faible.
Saa murakoze.
Yego Bruce.
Batterie Faible rakoze. Yarabajije aho rero biko.
Yarabajije uko yitwa ngira ngo ni Isibo.
Aho televiziyo yitwa Isibo ica iri kuri Star Times kuri chaîne y'ijana na 21.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga, turaganira n'umutumirwa wacu Bruce Melody numuhe gushinga televiziyo y'imyidagaduro. Tukaba rero turi kumwe hano mu kiganiro muri sanga. Ku murongo wa telefone dufite Nduwimana, ikaza mu kiganiro muri sanga.
Amahoro.
Amahoro cyane.
Hello. Nagenda mubaze Bruce Melody. Hello.
Komeza.
Nagenda mubaze Bruce Melody.
Arakumva?
Iyo televiziyo yashinze izora icyako ibiki?
Ariko ibyo yabivuze Nduwima, yavuze ko ari televiziyo y'imyidagaduro izajya ihitisha ibiganiro by'imyidagaduro n'ibindi bisanzwe bigendanye n'igihe.
Ni kuvuga uzoba ashaka kugira imyidagaduro yose azoba ari icyaka.
Ushaka kugira gute?
Ushaka kuzoba akora iyo myidagaduro azoba ari icyaka.
Urashaka kubaza niba televiziyo ye izajya icuranga indirimbo z'abandi bahanzi se cyangwa itumira abandi bahanzi? Icyo turamureka gisubize. Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza. Bruce?
Aya, arakoze. Televiziyo ntabwo igomba, ari una Batterie Faible yabivuzeho, ntabwo televiziyo ari icisha ibihangano byanjye. Ni nkora indirimbo nziza bazayinyuzaho niba ababishinzwe niba babyishimiye. ni yo kuhuriraho imyidagaduro haba indirimbo zanjye zibiza abandi ikindi bayikurikirana ku mbuga nkoranyambaga yitwa Isiro Rwanda hose kuri Twitter, Instagram na Facebook. Ufite igihangano ashaka kohereza hari email yateganyijwe kuri izo social media akazohereza indirimbo ze bakabasha kuzicuranga. Rero ntago ari itangazamakuru cyagenewe gucuranga indirimbo za Bruce Melody gusa n'umuhanzi wari wese wundi ufite igihangano yakizana bakakinyuzaho.
Ndabona minota agenda dusigaranye minota 14 gusa ngo ikiganiro kirangire. Reka twakire Abdul.
Ndakumva Geoffrey Mutagoma.
Ramba ramba muvandi.
Komera komera.
Urahagana hehe?
Mbo nkuko bisanzwe n'umukunzi wanyu Nisabwa Abdul Seif, ndi Kigali Gasabo Rusororo hano Iruhanga.
Ye ni igitekerezo ni ikibazo?
Ah, ngiye gusa byanandeze, reka mbanze ntangire mvuga ngo yihu. Melody. Melody.
Yego ndakumva.
Ah, reka mbanze mvuge ni kabisa kude chapo kuri icyo gitekerezo yakoze.
Yego yego.
Ako se Melody kazi. Aha, ndashaka ko tuvugana kuko ndi umwe mu bafani zibawe nubwo tuba turi hano mu cyaro, sibyo? Ariko tuba dukurikirana ibikorwa byanyu umunsi ku munsi nk'ubu example fite nk'agapira nanditseho Melody ibaza ako Melody nge hari ikibazo nkunda gushinza abahanzi nyarwanda, sibyo? Mbabarire kuko na amaranga mutima hano ukunda tuba tugukunda nkatwe bafani zibawe. Urugero nafashe agapira nandikaho Melody mu mugongo, ariko Melody ikibazo ikosa nkunda kubashinza mwebwe muragenda mukigumira iyo ngiyo mu mujyi ntabwo mwibuka yuko muri bya byaro muba mufite abakunzi. Iryo ni ikosa rya mbere mbashinze. Kuki mutamanuka ngo mwegere mu byaro murebe urubyiruko ruba ruhari rubahoza ku mutima, sibyo? Kuko sinzi nuko nagenda keshi ku yego Kigali ndahahora pe umunsi ku munsi, ariko sinagira n'amahirwe yo kuba nahura nayo ngo mbe nanakuvugisha cyangwa se nk'abandi bahanze nkunze guhura nabo. Ariko Melody reka nkubwire jumenya akazi ukora kabisa ko kagu hari ikintu kinjiza, ariko ntuzabe nk'umuhanzi. Nabonye Melody waje ahantu runaka akaduca amazi, kandi Melody mwibuke yo muba muri gushaka amajwi uburyo muba muhendahenda abantu, ariko Melody byarambaje navuze ni Imana yanjye nimba ari nako Melody ameze Imana izambabarire sinzana mubone.
Abdul Imana kuba
nama
uwo muhanzi umugira ibanga ntumuvugire hano ku ijwi rya Amerika.
Ndifura nanjye ntabwo namuvuga, ntabwo namuvuga. Ndumva Geoffrey nge kuko ni umuntu iyo nivire mu kazi kanjye mpita mfata nk'abatipe tukicara ahantu tukaganira, ariko umuhanzi araje aparika imodoka turamuvugisha wapaka tureba ni sesemi ndabagana ke mwababonye harya.
Urakoze
kumwisabira akantu kamwe, mbabarira mujye mumanuka mu byaro mutwegere sekweri.
Reka gusubiza.
Ushobora gufata nimbura imipira y'itanu cyangwa icumi ukamanuka mu cyaro ukayitunyanyagiza mu busekweri. Oya.
Reka gusubiza.
Utuye he? Abdul, utuye he?
Ndi hano Gasabo Rusororo za Ruhanga, ariko nge reka mbanze nkubwire. Fata contact yanjye, siryo Melody. Nge uzambwire uti i Kigali ndahahora tike ni yanjye nimbura nzazume n'umupira wanditseho Melody, urumva? None n'urukundo tubakunda yuko natwe hari icyo muba mudutekerezaho, ntabwo ari ukuvuga wenda ngo nabuze imyenda yo kwambara aa, ariko nimbura nk'ukuntu umukinnyi runaka umufani zaba afite ijezi yakayambara natwe tugire umupira wa nkatwe b'abakunzi hano muri karitsiye mba mfite urubyiruko nkorana narwo, urumva? Je nagani dore ishimwe Melody yaduhaye mwambare mu mukurikirana umunsi ku munsi. Okay, ibyo babasha kubahoza ku mutima, ariko natwe dushyika tugacika intege. Nawe gukunda umuntu utazabona kumva indirimbo gusa gusa ibihangano byawe pe. Okay, ndabikurikirana umunsi ku munsi byaba kuri social media.
Yumvise reka urimo uratwara umwanya mwinshi kandi dusigaranye iminota mike. Ndatekereza ko yakumvise
Geoffrey reka nkwisabira akantu kamwe.
Yego.
fata contact yanjye yihe Melody ibindi turabivuganira mu gikari. Murakoze kandi ndamuprefera isaha ku isaha.
Urakoze cyane nisabwa Abdul buriya turaza kumuhereza contact yawe. Ndaza kuyishaka kuri Facebook nyimuhereze. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi kumwe na Bruce Melody. Sinzi Bruce niba hari icyo washaka kuvuga kuri ayo magambo Abdul amaze kuvuga mbere yuko tujya ku wundi.
Jose yarakoze. Ikibazo afite ntago ari wenyine, gifite n'abantu benshi. Urumva ntago wahita ujya ahantu hose icyarimwe, ariko sino kutabazirikana. Ndi gukora uko nshoboye. Hari ibitaramo turi gutegura bizenguruka u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda. Wenda turaza kuvugana nawe, uraza kuma contacteze. Imana nidufasha tuzahure. Ndumva nta kindi narenzaho. Niba hari n'abandi bameze nka Geoffrey, wenda bakunda indirimbo zacu, indirimbo zanjye, ntibabashe kumbona, banyumve, banyihanganire. Igihe cyiza nikigera tuzahura.
Ya birumvikana. Ubwo buriya nkurikije n'ukuntu yavuze agomba kuba yaguhaye igitekerezo mu mishinga yawe, akubwira ati utwo dupira ututunyanyagizemo tujye tutwambara. Ye, reka twakire na Mugisha ntabwo dushobora kumubona. Twakire Obed.
Please enter the phone number.
Hello.
Makuru Obed.
Amakuru ni meza, turashima Imana.
Urahagana hehe?
Ndi mu burasirazuba mu Rwanda, mu karere ka Kirehe.
Ni ikibazo, ni igitekerezo?
Ni igitekerezo nashaka, ni igitekerezo n'ikibazo nashaka kuba nakunganda kuri uwo mushinga wa Bruce Melody. Nashaka mu Bruce Melody tuvugane.
Nyarutsa.
Bruce Melody muraho.
Nyarutsa dusigaranye iminota mike ya Obed.
Ni kuri Bruce Melody cyamuhimira kuri icyo gitekerezo yajyanye kuri iyo proje afise, no kuri iyo mishinga, no kuri nakomezaho akomeza atere imbere, natwe aze yegera n'abantu baciriritse nabo begere cyane rwose, ntahere mu mujyi akomeze.
Byo twabivuzeho mu kanya. Obedi, urakoze cyane, ugire umunsi mwiza. Reka noneho Bruce tugaruke ku bijyanye n'umuziki. Wavuze ko urimo gukora album ya gatatu, usa nk'ushubije ikibazo nendaga kukubaza. Ubu ngubu uri migabo ki mu muziki? Abakunzi bawe bagukurikirana umunsi ku wundi, ubahishiye iki mu minsi iri imbere?
Hari indirimbo zigiye zitandukanye. Wenda byari ibanga, ariko reka mbivugeho gato. Ku bijyanye n'indirimbo, hari indirimbo mfitanye n'umuhanzi witwa Bushari igomba gusohoka muri uku kwezi kwa mbere turimo, bigenze neza byose. Hanyuma hari n'indirimbo zindi nagiye nkora n'abandi bahanzi. Hari amakolabo cyangwa se indirimbo nakoranye n'abahanzi bari international. Ibyo byose tuzagenda tubigarukaho, wenda igihe cyabyo kigiye kugera. Gusa gusohora indirimbo niko kazi nkora, nibyo nkora hafi ya buri munsi. Ntihagire uwumva ko agiye kubura umuziki wanjye cyangwa ngiye kubura mu ruhando rwa muzika.
Hari ikibazo wigeze kuvuga kijyanye ubwira uti babyeyi mufite abana bakunda kuririmba, nimubafashe kuvumbura impano ibarimo? Ukurikije uko ubona aho ngaho mu Rwanda, ubona icyo kibazo gihagaze gute? Ubona hari abana bafite impano zipfukiranwa kubera ko badashyigikirwa n'ababyeyi babo?
Yego, barahari benshi. Ukabona umwana arabishaka kubikora, ariko nk'umubyeyi agahita abibonamo uburara, cyangwa se ahita abibonamo, wenda niba hari nk'umuhanzi umwe azi witwaye nabi, agahita abishyira muri rusange, akumva ko abahanzi bose ari babi. Cyangwa se nk'umuhanzi, ndabitangaho urugero nkanjye, abo uwo muntu bagahitaho bati biriya ni ibiki ko kutuzaniye hano, ni ishyano riguye. Ariko umuhanzi ni umuntu nk'undi, umuziki ni akazi nk'utundi, yewe rimwe na rimwe gashobora no kwishyura neza kurusha utuzi. Umwana akagira impano ukayipfukirana, uba umubujije umugisha, wenda wari kuzamuka wa muziki akunda wari kuzahinduka, akazakora buri munsi kandi akishimiye, ukabura kamubujije. Rero numva nabishishikariza ababyeyi bose bafite abana bakunda ari umuziki ari football mbega umwana wifitemo impano umubyeyi ntayipfukirane.
Bruce Melody, urakoze cyane kuri iki kiganiro. Mbere yuko dusezeranaho twakubajije ibibazo byinshi, reka tuguhe umwanya use nkufata umwanzuro cyangwa niba hari ikintu tutavuzeho wumva utagenda utabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika. Reka nguhe umunota umwe hanyuma ugire icyo ubabwira.
Ubu ntago ndi umuhanga mu byo kuvuga cyane mu buzima busanzwe. Ibyo nzi cyane ni ukuririmba, ndi kwibaza ko ibyinshi twabivuzeho, kereka wenda mbaririmbeho gatoya bisohoka neza.
Yego rwose, uturirimbiye Catherine imwe uherutse gusohora byaturyohera.
I wanna look at you baby kidogo Catherine. Say whatever you say, she's my new lover, a deserver. Hey, I wanna look at you, baby, kidogo, Katerina. Whatever you say, she's my new lover, I deserve her. Yeah, yeah, yeah.
Bruce Melody, urakoze cyane, niryo jwi ryiza cyane, nta gushidikanya yuko ufite impano mu kuririmba. Catherine, reka dukomeze tunayiture abakurikiranye kino kiganiro hano ku Ijwi ry'Amerika. Nshimira mwe mwese mwakigize mu ruhare, nshimira abamfashije ku buhanga bw'ibyuma, Fatou Almas Karala kuri mikro, mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, mukomeze kumererwa neza. Take it easy, don't complicate it. Be fat and simple, mommy. Take time, don't rush it. God, you know me, they will be controlling. So whenever you like, we can stay up till the morning. Sweet lover, you're the only one. Pick up the phone, use the hands, sweet lover. I wanna look at you, baby, kidogo, Catherine. Say whatever you say, she's my new lover, I deserve her. I wanna look at you, baby, kidogo, Catherine. Hey, say whatever you say, she's my new lover, I deserve her. I could be instructor, I could be your guide, I could be the leader, we go to Jakumuro. Be a vodka in the hearty daily. You don't have to worry, cause I'm looking for new love. These things I see you've been doing, I like it, baby, how you moving. You don't know you can do it yourself. They come when they can be calling myself. Mommy, yo, I think about showing you to mama. Baby, you the movie, you can stay for longer. Putting on me how you did the moody weekend. Call me anytime you can come over. Take it easy, don't complicate it. Be fat and simple, mommy. Take time, don't rush it. Girl, you know me, the movie controlling. So whenever you like, we can stay up till the morning. Sweet lover, you're the only one. Up the phone, use the hands, sweet lover. I wanna look at you, baby, kidogo, Catherine. Say whatever you say, she's my new lover, I deserve her. I wanna look at you, baby, kidogo, Catherine. Hey, say whatever you say, she's my new lover, I deserve her. I deserve her. I wanna look at you, baby, kidogo, Catherine. Say whatever you say, she's my new lover. I deserve her. I wanna look at you, baby, kidogo, Catherine. Hey, say whatever you say, she's my new lover. I deserve her.